Vandela ti movie vatlanga zimene vanika ti pap ingaku magiza vantekele hasi na mpundu manika mandrange mahlweni maswing define ku fele kangane mawenge swivona min beke mehlweni yeah amin beke mehlweni vakhomele ngene va rapa makaka vanike ti tissue vangena nkove vadzama fakama swo bwani vadisani vatatela sosi baba mpulweni yeah ibaba mpulweni vatumbele kona ni vanika milawu ufangari kona yingisa bilo swadlaya tibiti ni pfumala ntanga na vona malwela ni swi endle before va tele na ntanga ni bonga bya nghala va kutsa na vona va nchava demo va nchava demo ni swi endlangi kan'we ni swi endla nakambe so hard na tika va ni vita demos ni ku tshovela biti yi phansha bis xi tlele magiya nchele number 4 ni oxe kunene adress ya fist u nga hlaye manigo ta yi kuma ka foni Kota yi kuma ka foni
mani vesi ngoma yintswana va swi tiva extrile xikule rap i rap ka yi kopa ma villain amfina kile ma ndzopi tivese swa work swo tala na swivona ni lava ti-back xa ni papela slender ni lava wa deck I'm looking fly ku fana na gama da for my people la Barack Obama xiri xi lava xikece xa ti-rough dance mara ntswana i xitika xa ti-rough sex lava zama ku ni kuya bara push back mi manika ni xiuka way back leyi ta va personal comeback a casa tava fikela hi Maybach vona va ri na vona sisilwi niggas a ni tshami na vona ta meti ndzwana ta kona xikoti denja hefari ku bangela nghozi va ri endzwani ka swiwaye nga popa ni tlange endzhaku extwila hi makoti
leswa rap mebeta swi ni tshova mapimo ni ta pfuxa maniga na mrwedi lugo va cincele game va pfula matihlo ho pfula tindleve yingisela flow va boxeketini va ni kuma mahlweni ni khomele sign no tsariwa stop loko ni dropa ni pfala chanele va nanguta mina swa vona va drop ni n'winyi wa ndhawu ni khome makhiya va ni tshembisa diza ku ngheni ti-flop va mbale mazazani va zuma kunene ka risa ni va hlaye ni famba le tsoki matihlo ku tshuka ya langute cheese swi ni kombeta bazi ni nghena le jos
tarateni maniga ku na nghwazi va ku susela va ku tshembisa gasi ye the papi mabakala timing bitch I mean you can see we're not trying when I dig on my face it is scary I'm so serious the thought of us playing mabebela na vona upheri mane na n'wana maximbi ta daily kill it again loko swo bora then I do it again I jump on my beat and still my lane khale endla ngopfu va thyakisa game mama pick it up va ku u nga tshiki ntwana keep it up in the image of pop cause I hit him up yeah in the image of pop cause I hit him up